on the beat.
Chumba kiruzi weka tapeleka moto.
Iwe wami siwa chawi waleone, siwa napenda wakonja tusipone.
Na mini meme siwa chawi waleone, siwa napagiria nipungue nisremnene, nisremnene.
Nime wami siwa chawi ya ho,
oh. Aha, wow.
Nilipunga na wachawi.
Moses.